kabaruji sugabe jokkol be dimen jogini on nyande aswere sappo jiddi lewru uddi hitaande 2024 Ousmane Niali Buuli e Mamadou Sama Seku ngoni yon do sembe Seku hono goruda
ne selli Ousmane Niali Buuli hono goruda
hay ya ko watte hirande hana jengude hedo woni ko
woni don fes bi'a se ngati benna juude e mbossu en natan kabaru ande kesse hono fufu dum yirwinta kabaru sukabe jamudu le journal meden benna cioguji bangal yedugul la sareji circulation to gama bonande lamu ko be ben hunde de yitti san hayebe e mem dun hala ka kul gaati bara e bangal fina tawa en timdira hono mbugdon ni kabaru yawtere sembe jaldi Ousmane Niali
sembe seko le fuddade kabaruji de amimi wida e ande kessede ana gondi e yirwude e yirwinde ley mali
non tigi ben heben gondi nawtara dun no bangal hebude kalis holti wide dun do na dato sababu be bedro jawde le golle mabbe
fa bedre den na famudo kabar mud ani jantore ko wan jara do faccitango Oumar Way Gallo e Ali Cisse
tawrede ordinateur na telephone ko hewe sukabe ana gondi hebude do hen kebe mudun en misalo konko no dirtedo Moriba Kone o suko jokolle gollo le beme ande to o mo lan pelle ONC en kewde
je fais des prospections
mi de wada golle tay kam wi famin ewa entreprise ngaji jibbe yottinde kabaruji mi yottotobe mi haltana be hono fu be bay wadde yella golle mabbe ona heba yarde yeso jottoje Allah wonko keban mi
ça va un peu
hono odo suko jokkole no hewbe be do suka be kollitidi dum wonde uytude wayde golleji
la conception
mo inde affiche goto ala bama uynay didi yade uynay sapo sefa yontere mi de waye mu inde afishiji didi na dun nay so gonga o numerique o ka hunde an hebe mudum sanne mi de keba hemme ko woni gedu ami ko hewe cuude gollirde fu an gonde nayrade bangal ande kesse de yalla na keba yiede be dadu kebe mudum en
andon wiide tan sini odon jidi hetinaade di kabaruji kasen odon ba hebude do Facebook e compte X studio tamani kabar goddo jaabuji fonction publique don golle lamu ko hitande 2023 ko litama aljumar sappo jeegon lewru uttundum
non tigi Ousmane Niali Buuli do ben dartobe ujunero e temere no chapane jetto en jeenayo den no place ji hebadi woni ujunero temere nay e sappo e jiddi den no yo li temere fuf chapane jeenay e juy
tiagal don na sembe se ko nyaloma adne ke ena do genesi yambina ma nyande altinere sappo didi lewru uttundu do sicili genesi di modaro habade e terrorisme do bembe ande de fa mali yirwa
non tigi den non ngo nyoloma yambi dara li din ket anako am sey tour hebe ne do festango Oumar Way Gallo
tutude ledde idume imadraji mawde ko wada le hitande 2024 bamde kay fa garda kulikoro kanye bankasi sukabe jokol wonbe kay kanye kulikoro tuti ko yata ledde teme dere sukabe jokol wonbe to bankasi to ngadi ton bomi fina tawa tiagal mudun be ngadi ton pide ballon konayri bangal yaadu idome imadraji ko sukabe jokolbe wonbe to tumbuto ngadi
e kabar goddo sembe segu e ko neddo haani yobude sini wadi ko walda e sariya le circulation hollitama
non tigi Ousmane Niali Buuli mbiyan sariya wul ministry en nyande noga juillet nenno sada nyubuti di jana iwa temdere yo tarifa unyaji tati e temede jeegom
e nde dabere won yettibe dun na sanne fa beydure en fam aniko ye himbe bi Ali Cisse
c'est le gouvernement
odo anyam gouvernement lendi bammi o kan han yetel san waram latal sababu uture yuruku yuruku kan nangugol kalsugol timata urtu police em yogabe do lawi waram sulti ndeme san min donnobe moto taxi ngaydi menen kambe de jidi dum be huuna mudjuna san so dum gollirama fay goto dulla ko wondi wadene di gallura bama ko de be huuna mudjune sabi dum waram latal sababu e jure lamu lendi hebude gollirde nukule goddo
de far bugu de sojo
dum nabata e mini mag yontrende le wattu ndungu gonden wattu joni do mali do ka wattu yog ariye himbe anagoni e circulation nan don moto ngaji wattunde kambu tobata
non tigi Ousmane Niali Buuli tawane andi jati fratiji gonde di do ben jogulaji di ber guldurde anazer won kumni do ka wonde nagu do dati di wajji ke jama o patife hino hono di do gulleji
on ne hani wadde sini kambu ana toba fa be dirde na fam aniko Ali Cisse hebini en
yimbe hewbe ngado ben jami garmi do moto le moblaji mu en bamako fa ya tole kende leji ndi ko hewe mu en fu dodo jabbitindu watta wakati tobo yoga mabbe ka holisi wiire ana andani jati faratiji gondi e golleji di mi gondi wadde di
ne bin jampo
mi watti hakkille sanne so mi donale kammu sabi de wajib sinane yara hese wala fu dulludo wiide donude le kammu adawa hebude kutteji so an tobo dun yafa wakatiji ne ana wa yaltude yasa ma da jati tawa yeyi dun sa donna le kammu so tamad yaara sembene dun yafa sa yi an toba dara fa dun helta
fedde ne be noddirta agence nationale de la sécurité routière don anazer kayun ka fijirai dun fey hore mabbe ananarda yimbel dogobe do datidi wakati tobo rento teddina sariaji kulta di bangal datidu bagi trawole kayun woni ardo anazer le lamu segu
en temps de pluie normal
so ami fa kammu an toba ko yida ni neddo heddo le sudu mudun so dun tawi ma le ngendi du ndara do ciora yida ka neddo an donno so kammu an toba mi do wadno dango fode e dorbotobe jande de fu ndungu o worino e kaybo ko he mabbe yalla ciopta yunki
se comporter pour sauver des vies
anazer ana michintina kasendu yimbe e do no datidi wordi wakati ndungu sakrabe parte e dogu jabbitinu so kammu an toba
sembe seko ad andi sabe hedon de tumbude ana gatte le kake jombaajo no
mudde kay min andi tan kulentreji ndi fu
ay jokka fa bezur en famu en keddo do madame agaishatu toure kanko kulkoroto woni e madame tarware aishata sanago gondo tuminya do facitango alisisi
autrefois
arande tumbure ana nautreno hono kakol defirgol e nautreno fa nyamdu galle watteli hen fa na modum yo fa kaltidal gollidal dewral tawe hakuna yimbe galle goto e dum wada su suka be du lato dewgangal hoore du lato e wawi lato sababu suka be nangondir kalmaro yopeteno e leedi coro mobel nabo kaaki jombaajo o mobengel nabbando hem o hela dum wam njopobe tumbore hewno ndiyam pep e le cuudi mu em dambirdi mo sabune kan e fufu woni e mudum tumbure wana huna jeebaane fey e le kaaki debbo
ko yaminena hello filna tawa yonterende sembe seko handen en kala hala ka kul jimi be noddirta bara
noti so nyalbi dun do yo hunde jeande segu yo mbaggu nira tumude guri bari hipa do mudun den na fiertan gorowor en wolde bumi di kay hultan bidon wondi yewude sede di wotuji di
Fab Idro en fam keddan Ibrahima Traore kanko wono radio troupe bara segu andi ko wika jado meden gonde ton e ma medicise
folo
arande won wattu kettaado fangol jimol yime yo wakati mo himbe yanobe haba wade ngartata kan cakitirte gol jimol e bomide e kaborde mabbe handen en gomire e sawru lomtingol kaborgal bara yo fina tawa segu kiddo ko handen dun e ko arande dun ana sedi belado fona way womude dun jimongul ana way yimedo wattu mo neddo moy
so wacha ruja bafo
dun nabaten e kabaruji haro chaldi jottingol talki e latade ekintino equipe nationale senior mali e timmi e hanke
don tigi usman djali buli e mbenn do berna golla fuddo nyande jiddi out wonande mbenn fedde wonde le federation ballo mali den wakati no kay andaka to tawi yibe le hewbe nidina nelda talki to fema fuddo
e sembe seko do kadude kabaruji kiki da ba jara
non tigi usman nyal bu cagal djoni
sakirabe don gon le malfu e mangal mudum min jotti on e hedade di kabaruji wassalam